waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. haddii aad doonayso inaad ka difaacdo gurigaaga iyo waxyaalaha ku yaal dhaawac ama tuugo, waa inaad yeelato caymis. caymiska guriga waxaa keliya u baahan qofka guriga leh, waxaana inta badan u baahan oo codsada bangiga lacagta deymiya qofka guriga gadanaya, halka qofka guriga kiraysta uu u baahan yahay caymiska alaabta guriga u taala oo loo yaqaano content insurance. Campbell Fuller waa afhayeenka golaha caymiska ee Australia. Wuxuu sharaxayaa waxa ay ku kala duwan yihiin labada caymis ee aan kor ku soo sheegnay.
Contents insurance covers what's inside the property. So it covers the financial cost of repairing or replacing personal possessions.
Contents insurance ama caymiska alaabta aqalka gudihiisa yaal waxay daboolaysaa alaabta guriga gudihiisa ku jira, oo waxay ka bixinaysaa sida alaabada sida kuraasta ama daahyada, furinjiyeerada, qasaaladaha, TV-yada, dharka, dahab iyo xataa waxyaalaha caruurta ay ku ciyaaraan, halka home insurance ama caymiska gurigu uu daboolayo ismaha guriga ee guud. haddii aad guri kira ah ku jirto, qofka ama shirkadda guriga leh ayaa caymiska gelisa, laakiin adiga alaabada gudaha kuugu jirta caymis u samaysanaya ama lagaa rabaa. waa mas-uuliyaddaada inaad gashato caymis alaabta guriga kuu taal. marka hore, intaadan caymiska raadin, waa inaad alaabtaada xisaabiso. Tom Godfrey waa afhayeenka ururka macaamiisha dadka u dooda ee loo yaqaano Choice. wuxuu ku talinayaa inaad xisaabiso alaabtaada oo dhan, kadibna aad xisaabto qarashka ku bixi lahaa haddii ay noqoto in alaabtaasi la bedelo.
The first thing is it's a bit like doing a calculation. So go through your house and just do a simple calculation of what your expenses are.
Waxa ugu horeeya waa inaad xisaabtanto gurigaaga, fiiri waxyaalaha ku yaal, inta kaaga baxday, inta lagu bedeli karo haddii ama ay kaa jajabaan ama lagaa xado alaabada oo dhan, sida maacuunta, gogosha sariiraha, buugaag ku taala, kabaha iyo wixii la mida. markaad isku dardarto ayaad ogaanaysaa inta caymisku kaa daboolayo. markaad tiradaas heshid, Tom Godfrey wuxuu leeyahay wacwac oo isu barbardhig qiimaha ay kuugu gelinayaan shirkadaha kala duwan ee caymiska.
There are lots of ways to get content insurance. There's many insurers that offer it. There are also independent and commercial comparison sites.
Waxaa jira dariiqyo badan oo lagu heli karo caymiska alaabada guriga. Waxaa jira shirkado badan oo haya caymiskaasi, laakiin waxa ugu fiican inaad saddex shirkadood ay ku siiyaan qiimaha ay kuugu cayminayaan alaabta guriga ku taala, kadibna waxaad qaadataa hadba kan ugu fiican. lacagta caymiska ee qofku bixiyo waxaa loo yaqaanaa premium. shirkadda caymiska marka ay xisaabayso lacagta ay kaa qaadayso, waxay fiirinaysaa dhowr arrimood sida da'daada, halka gurigaagu ku yaal, iyo alaabta aad doonayso in lagu caymiyo. waxaa kale oo saameyn ku yeesha inta aad diyaar u tahay inaad bixiso haddii ay noqoto inaad codsi samayso ama waxa loo yaqaano excess-ka, sida uu sharaxayo Campbell Fuller.
The excess is typically several hundred dollars up to $500. It also means that the householder is unlikely.
Lacagta excess-ka oo ah tan lala gudbiyo codsiga caymiska caadiyan waa dhowr boqol ilaa shan boqol. taas macnaheedu waxa weeye inaadan haddii dhib yaru kusoo gaaro oo qiimihiisu ilaa shan boqol yahay, aadan wax codsiyo u gudbin caymiska. markaad caymiska geshid, shirkadda caymisku waxay ku tiirsan tahay adigu inaad macluumaad sax siiso. marka waa inaad hubiso in wax walba ay kuu tirsan yihiin oo aad haysato rasiidyadii ama sawiro aad ka qaada alaabtaada oo dhan. Campbell Fuller ayaa sheegay in macluumaad qalad ah oo aad bixiso, haddii xataa aadan ula kac u samayn, ay dhibaato kuu keeni karto markaad caymiska codsi u gudbiso.
The insurer relies on the customer to provide a lot of the information that goes into determining the premium.
shirkadaha caymisku waxay isku haleeyaan oo ku tiirsan yihiin macaamiishu macluumaadka ay siiyaan markay go'aaminayaan qarashka caymisku intuu leeg yahay. marka mas-uuliyaddu waxay saaran tahay qofka guriga degan inuu hubiyo inuu macluumaad saxa siiyo, sababtoo ah haddii aad codsi samayso, caymisku waxay eegayaan macluumaadka aad siisay. Haddii ay soo helaan wax been ah, go'aanka ay lacagtu kugu siin lahaayeen ayuu saameynayaa. Wuxuu sheegay inay lagama maarmaan tahay inaysan dadka qiimaha alaabtooda aysan yarayn, ayna sanad walba cusboonaysiiyaan caymiskooda.
The primary thing is to make sure that you have enough contents insurance. Many Australians underestimate.
Arrinta koowaad waa inaad hubiso inaad caymis kugu filan gasho, macnaheedu yahay in alaabtaada qiimaheeda saxda aad sheegto. Dad badan ayaa qiimo ka yar qiimaha alaabtooda ay joogaan sheega. Waxay kaloo iloobaan in sanad kasta caymisku isbedelo. Marka sanad kasta waa inaad caymiska dib u eegto, cusboonaysiiso. Caymisyada ayaa kala duwan. Qaarkood waxay kaa daboolayaan dhaawac adigu aad gaarsiiso alaab oo aan ula kac ahayn. Qaarkood waxay daboolaan dahabka qiimihiisu gaarayo ilaa $500, laakiin waxaa dhici karta inaad haysato faraati intaas ka qaali ah. Markaas waxaad u baahan tahay inaad caymis kale gelisid. Tom Godfrey ayaa ku talinaya inaad si fiican isaga akhrido qoraalka heshiiska caymiska, sababtoo ah mararka qaar waxaa dhacda inaysan waxyaalaha qaar kuu sheegin, sida in caymiskaagu daboolayo haddii daad uu qaado alaabtaada oo kale.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.